kulo panda bambo signal chinthu chophika koma mai munatenga udindo wa mai ndi bambo pa moyo wanga ndilibe mawu amene anga kuthokozeni koma mulungu azikudalitsani amama ndi maukondani mulungu azikudalitsani
ine ndiye mika chikondi chokoma kukala ndinu ndi chinthu chosowa mami so caring ndikadala undi samalandi mami so loving ndimadziwa undi kondandi sindingalole kunyoza inu mama pempero lanu ndilo lingalanga inu wa mama kuti fike pano zinthu zonsezi ndinu wa mama So antendele nu he eh eh Tina langali teta chimwemwe kwa inu he eh eh Mama 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 Tifuka cha bembelo la nuzikutega
Zikutega
Misozi ya nine tima umaswega Nijani chamwe inendiza kweza Mama Tell me some when is up with
I celebrate my mama My mama
I love my mama
My mama
Celebrate your mama
Your mama
I love my mama
My mama
It's your day
Oh oh mama Oh celebrate your mama
Happy day
Oh oh mama Oh celebrate your mama
It's your day
Oh, mama, oh, celebrate your mama
Happy